Zetsco.com.
Wakainde mwachite chuwami ukupiangu lulakorapusho ni mchalo chesu cha Zambia.
Ayayayay, ona chenji, ye mwenzo puna ya yamba kuhoneka. Ona ekonomi, ye muna botela ya yambo balansa.
Bayuti, chali wonse, wonse tuikatane, takuli tribalism, takuli nepotism, takuli katalism, takuli nanguism.
Peace has been restored by a leader sent from God. Up a life we can all afford. Von Sevankala Cordy.
Soya binzi kamfuru mende itokura. Mtengo ubo nanchevere kamfuru mende itokura. Mtengo ubo echi echi wabikamo profeti mugulimi. Chindi chakulima chashika. Oh echi echi wabikamo profeti mugulimi. Nchindi chakulima chashika.
Vakateka tuwa mitotela free education yena mwatu sova. CDF mutu fine. Kimi na bonta teba sishemo.
Just imagine. No mwakata ulapa. We think to fly chinja. Awe bali ulebonga. Just imagine. No mwakata ulapa.
Kulipe vovu tana na makada.
Umamali kesi.
Tuamina walifuti tuwa sabuidila. CDF ya watu ane. Shikola ya wanaona tuane. Yobe umesa ya bali tuwa didila. Muhani lola. Asate mili mbali hatuwa didile.
Fahiri. Joko utewe susha kapuwe na isusha. Fahiri. Joko utewe susha kapuwe na isusha.
Tumupele, bali, hati ya ni tumupele.